this.
Show boy no angry feel. That it blow. Twakundanye ikwe yarurangije yo nibaza impamvu yamuteye ibyo byose yarumvaga ko yo na wari burundu ariko nasanze naribeshyaga ndakomeza nihangane igihe kizagera ndabona undi unkunda Imana yabitiyemo Mere ko byose biba twari tubanye neza yari ishuri ishushukani buri wese yakundaga undi nyuma yaje guhinduka nazi kimuhinduye aranyanga ambwira ngo igendere nibonere undi n'ubundi namushidikanyagaho kubera ukuntu yanyitwaragaho ubu namaze kumukuramo nabonaga bitavamo Twakundanye ikwe yarurangije yo nibaza impamvu yamuteye ibyo byose yarumvaga ko yo na wari burundu ariko nasanze naribeshyaga ndakomeza nihangane igihe kizagera ndabona undi unkunda Imana yabitiyemo kugenda utumye nsigara nibaza byinshi niba urukundo naguhaga rwari ruke cyangwa se urwera udahagije naguhamagaraga kuri fone ukanga kumfata nakwandika SMS nayo ntuyisubize ikanyereka ko nta rukundo rukikurimo ndatuje meze neza maze kwiyakira n'ubundi namushidikanyagaho kubera ukuntu yanyitwaragaho namaze kumukuramo nabonaga bitavamo twakundanye ikwe yarurangije yo nibaza impamvu yamuteye ibyo byose yarumvaga ko yo na wari burundu ariko nasanze naribeshyaga ndakomeza nihangane igihe kizagera ndabona undi unkunda Imana yabitiyemo